So Paul says that when we go under the water, that is like death with Jesus.
Wakati tunapoingia ndani ya maji, ina maana ya kifo katika Yesu.
When you come up out of the water, that's like resurrection.
Wakati tunapotoka mule majini, inamaanisha kama ufufuo.
So when we die, we are unconscious.
Wakati tunakufa, tunapumzika kule.
We are by nature like the animals that die.
Sisi tunakuwa na maisha kama ya wanyama wengine tunapokufa.
So the only hope that we have is of resurrection.
Tumaini letu ambalo tunalo tu ni kufufuka tu. Kufufuo.
And so when Jesus comes back, those that are in Christ will be resurrected.
Wakati Yesu atarudi, tutakuwa na umuhimu wa kufufuka.
So what you are doing now, Luca and Abdul, this is very significant.
Kitu mnachoenda kufanya wewe Luca na Abdala ni mfano tu.
Because as he says here, sin brings death.
Kama Biblia inavyosema hapa, dhambi inaleta kifo.
And we've all sinned, and so we all have to die.
Na sisi wote tuko watenda dhambi na lazima tufe.
Even if we here were to promise each other, from now on, I will not sin.
Hata kama vile tunajua kwamba hatutaweza kutenda dhambi.
This wouldn't help because we've already sinned, and just one sin brings death.
Lakini unaweza ukafanya hata dhambi tu kidogo, lakini hiyo inaweza kukuletea kifo.
Adam and Eve, they sinned. And therefore, they had to die. They, quote, only ate the fruit.
Na hata ukichatenda dhambi, lazima utakufa. Hata kama unakula chakula, lakini utakufa tu.
So, God has created this way out of the problem.
Mungu aliweza kuumba hii dunia na matatizo hayo.
Because Jesus was of our nature.
Kwa sababu Yesu naye alikuwa mfano kama sisi.
He was not God.
Hakuwa Mungu.
He had all our temptations.
Alikuwa naye na majaribu kama sisi.
And God cannot be tempted.
Lakini Mungu hawezi kujaribiwa.
But because Jesus was just like us.
Kwa sababu Yesu naye alikuwa kama sisi.
He could have sinned.
Lakini yeye hakuweza kutenda dhambi yoyote ile.
But he didn't.
Hakuweza kabisa.
And so therefore God resurrected him from the dead.
Na kwa baadaye Mungu aliweza kumfufua kutoka wafu.
And so if we become part of Jesus,
na tukisha kuwa kiungo cha Yesu,
God counts us as if we are Jesus.
Na Mungu anaweza akafanya kama vile tuko kama na sisi kama mfano wa Yesu.
So he was perfect.
Yeye alikuwa kamili kabisa.
And so God looks at us as if we are as perfect as Jesus.
Na Mungu anatuangalia kama na sisi tunaweza kuwa kamilifu kama Yesu alivyokuwa.
And on that basis God will give us the resurrection like Jesus had to everlasting life.
Na hivyo Mungu anatarajia kutupa maisha marefu akisha kufufua kama Yesu alivyomfufua.
And that's why the word Christadelphia means brothers and sisters in Christ.
Na ndio maana sisi tunaitwaga ndugu na dada katika Yesu Kristo.
Abali wa Kristo, yeah? Not brothers and sisters of Christ, but brothers and sisters in Christ.
Sijamanisha ndugu na dada wa Kristo, lakini ndugu na dada katika Kristo.
It's very difficult to believe that.
Viko vigumu kuviamini.
It's difficult to believe that God really looks at me and looks at you as if we are without sin.
Kitu ambacho tunataka kujua, Mungu ananiangalia anaangalia na mwingine kama tuko nje ya dhambi.
But he does.
Anaweza.
And that's why Jude says that when Jesus comes back, he will look at us as if we are blameless and perfect.
Ndio maana Wayahudi mara nyingi wanasema kwamba wakati Yesu atakaporudi yeye ataangalia kama tuko kamilifu.
And as Nelson Mandela said, who am I to be beautiful?
Na Nelson Mandela aliweza kusema mimi niko nini kuwa kuwa mzuri.
Then he said, and who am I not to be?
Na akasema tena kwa nini nisiwe hivyo?
So everywhere around us they're telling us, society tells us, you're no good, you're nothing.
Mazingira watu wote wanaotuzunguka wanasema hata kama ukiwa mzuri lakini hauko kitu.
But actually in the eyes of God we have great significance and meaning.
Lakini ninachojua kwamba sisi tunakuwa mfano kupitia jina lake.
Now let's just imagine what happened when Jesus resurrected.
Sasa ngoja tuende kufikiria kitu kilichotokea wakati Yesu anafufuka.
He came out of the grave early in the morning.
Alitoka kaburini alfajiri, asubuhi sana alfajiri.
On the first day of the week after the holidays.
Ilikuwa ni siku ya kwanza na ilikuwa siku ya mapumziko.
And you know what it's like, the first day back to work after the holidays, everybody was getting up in the morning, looking after the children, cleaning the animals.
Mnajua kinachofanyika wakati ni siku ya mapumziko, kila mtu anakuwa busy kizi yake, kuangalia watoto, kuangalia mifugo yake.
And nobody knew the wonderful thing that was happening a few kilometers outside Jerusalem.
Na kila mtu hawezi kujua kitu cha muhimu kinachofanyika.
That the Son of God was rising from the dead.
Lakini siku hiyo mwana wa Mungu akafufuka kutoka wafu.
And he came out of the grave.
Aliweza kutoka kwenye kaburi.
And he would have seen the lights of Jerusalem in the distance.
Aliweza kuingia katika mji ule wa Yerusalemu.
And I think it's very beautiful that Mary Magdalene is standing there.
Nafikiri ni kitu cha kizuri sana kwa sababu Maria na Maria na Magdalena walikuwa wakisimama pale.
And she thinks he's the gardener.
Na hata sasa hivi wanashukuru Mungu.
In other words, he was dressed like a working man.
Na kitu kingine alikuwa amevaa kama mtu wa kawaida akitembea.
So he wasn't in white shining clothes, he was just in pretty poor workman's clothes.
Hawakuwa katika labda mavazi ya kung'aa sana, lakini walikuwa wamevaa tu kawaida, nguo za kawaida tu.
And she says like, hey there mister, what have you done with the body?
Na wakaweza walimuuliza yule anayechunga ile kaburi kwamba yule mwili wa Yesu uko wapi?
You know, Jesus basically turns around and says, you know, Mary, like, I'm Jesus.
Na hapo hapo Yesu akawatokea akageuka akasema mimi ndio Yesu.
So God, in a sense, if you see what I'm saying, is very humble.
Mungu kitu anacho sema hapa ni kuwa kujishusha, kunyenyekea.
He doesn't have great trumpets, da da da, and there's his risen son in, you know, white clothes and all that.
Yeye hakuweza kutaka kwamba labda mtoto wake aweze kuwa kujipandisha sana hapa.
And so a lot of the churches around us are very into display and public showing off and who is the leader and who is this and who is that.
Na kama mnavyojua makanisa mengi yanayotuzunguka wao wanaweka mbele sana kujionyesha, kuweza kusema kwamba huyu ni kiongozi fulani na nani.
But God is not interested in any of that.
Lakini tunavyojua Mungu hana haja vitu kama hivyo.
He looks at us as individuals.
Yeye anaangalia majibu yanayohusiana na matarajio.
you go on from Romans 6, if you come to 1 Corinthians, the next book of the Bible, 1 Corinthians chapter 10.
Tuende kusoma wa Korinto wa kwanza, sura ile ya 10.
If you like to read verses 1 and 2.
Usome pale mstari wa kwanza na wa pili.
Maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari. Wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari.
Thank you. So, there they were in Egypt.
Hapa walikuwa, wababu zetu walikuwa kule Misri.
They were in Egypt, building pyramids, living in slavery.
Wao walikuwa wanaishi maisha ya ya utumwa.
They weren't really living, they were just existing.
Nafikiri, sorry.
They were just existing, you know, not really living, just being, you know.
Walikuwa pale tu, kama kuwa pale tu, lakini sio kwamba walikuwa watu wa pale.
You know, a bit like life in the refugee camp.
Na ile ni mfano kama wakimbizi ambao wanaishi katika kambi ya wakimbizi.
And God saw their situation.
Na Mungu akaona hiyo hali.
He gave them a way out.
Na akaweza kusema.
And they went, it says they were baptized in the water of the Red Sea.
Na kama hawa watu wakibatizwa ndani ya maji.
And it says in verse 2 that they were baptized in the cloud and in the sea.
Na mstari wa pili pale unasema kwamba walibatizwa ndani ya maji.
Now a cloud is just water.
Na sasa tuko tunazungumzia kitu maji.
Okay, so they had water on both sides of them.
Na kukiwa na maji mtu anabatizwa.
And there was water on top of them.
Kulikuwa na maji, maji yanakuwa juu yake.
So in that sense, they were surrounded by water.
Alafu walikuwa wamezungukwa na maji.
So it was like a symbol of our baptism by immersion into Jesus.
Ilikuwa ni mfano kama ubatizo wa sisi tunapoingiza mtu ndani ya maji.
So now Luca and Abdullah, you're being baptized. You're going through the Red Sea. You're leaving Egypt.
Leo Luka na Abdala wataenda kubatizwa na watakuwa na chakula, na ni mfano kama wale Wayahudi walipokuwa wanatoka kule Misri.
And you're going to come straight away after baptism into the wilderness, into the desert.
Na mkisha maliza kubatizwa mtakuja kuwa mfano kama muko kwenye jangwa.
And you've got to walk through the desert.
Mtakuwa mnapata chakula hapo hapo mkitembea kwenye jangwa hilo.
And then you will come to the promised land, which is like the kingdom of God on the earth.
Na katika kutembea hivyo katika jangwa mtakuja kufika kwenye nchi ya ahadi ambayo itakuwa ni ufalme wa Mungu.
And so God fed his people every day with manna, with bread from heaven.
Mungu aliweza kuwapatia chakula kutoka mbinguni.
And John 6, Jesus says that that manna is like the word of God.
Na Yohana sura ya 6 inasema kwamba ile manna ilikuwa inatoka kwa Mungu.
And so really, to survive the wilderness journey, you must read the Bible every day and feed on it.
Na kuweza kuishi maisha ya Ukristo, inatakiwa kusoma kila siku Biblia.
And I really recommend the little plan we have, Bible Companion, for reading the Bible every day.
Na niko na jitahidi kuwafanya watu waweze kusoma Biblia kila siku kupitia tule tujitabu tunapokuongoza katika kusoma.
Because the success, the key to success in spiritual life is having the right habits.
kwa kuwa ili uweze kuweza kufaulu katika hii kazi lazima uwe mzoefu wa kusoma.
And by reading every day, this is a habit that we should have.
Na kusoma kila siku ndiyo furaha yetu katika maisha yetu.
And so Israel were there in the wilderness.
Na kitu hicho ndiyo kinakuwa kizuri sana.
But they took the idols of Egypt with them.
Tuchukue mfano wa wale watu wa kule Misri.
Stephen says that they carried two tabernacles, two tents, the tabernacle of God and the tabernacle of another God.
Walikuwa wanaingia kwenye kanisa la Mungu, wanatoka kule wanaingia kwenye kanisa jingine la Mungu.
And often they wanted to go back to Egypt.
Ndiyo maana hapa nataka kurudi kule. Ndiyo maana walitaka kurudi kule wa Misri.
Now these are the temptations that we will all have.
Na sisi huwa tunakutana na majaribu.
And we've just got to keep going straight towards that kingdom.
Unaweza ukawa huko njiani, huko straight kabisa kwenda ufalme wa Mungu.
And they were led through the wilderness by an angel that went in front of them in a pillar of cloud.
Unaweza ukakutana na kitu mfano kama malaika kinakuokobesha pale.
And we each have a guardian angel.
Na tunajua kwamba tunakuwa na Mungu kama malaika.
That will lead us in our journey.
Ndiye anatuongoza katika njia yetu.
And sometimes they stayed in the same place for years.
Na wakati mwingine munjia hiyo hiyo ukiwa na miaka mingi.
And sometimes they stayed just for one day or two days.
Na wakati mwingine unaweza ukafeili kwa masiku au mawili hivi tu.
So they never knew how long they were going to stay in any one place.
Hawakuweza kujua watachukua muda gani katika hiyo safari.
And in our lives, because God is controlling our lives, it's also very unstable.
Na katika maisha yetu, kwa vile Mungu ndiye anaangalia maisha yetu, hatuwezi tukajua.
We never know how long we're going to be in one place.
Hatuwezi tukajua tutamaliza kipindi gani katika nafasi.
The important thing is always to be ready to move on.
Kitu cha msingi ni kuwa wanyenyekevu.
And to learn to walk with God.
Na kujitahidi kutembea na Mungu.
So then Jesus really will come back.
Kwa sababu wakati Yesu atakaporudi,
and we will all come to the day of judgment.
Kutakuwa na hukumu.
And by his grace we really will live forever.
Kwa utukufu wake tunaamini kwamba tutaishi milele.
So you try to imagine everlasting life.
Sasa jaribu kufikiria maisha yasiyokuwa na mpaka.
Like a long, long line that has no end, that keeps on and on and on.
Kama mstari wa kuendelea ambayo hauishi kabisa.
And this life is like just a few millimeters, just at the start of it.
Na haya maisha tunayoishi ni kama santimita kidogo tu au milimita kidogo tu.
So it's not surprising that we have to suffer in this life.
Sasa msije kushangaa tuko na matatizo katika haya maisha ya kila siku.
To prepare us for that eternity.
Hii iko inatuandaa kwa yale maisha ya milele.
And so sometimes I'm surprised that God does not cut off my arms, cut off my legs.
Na wakati mwingine mimi niko nashangaa kwa nini Mungu hakuweza kunikata mikono au kunikata miguu.
And say, well, that's okay, Duncan. You know, you're going to live forever, so just little suffering now, that's okay.
Na niko najiuliza, mimi hapa naweza tu, niko sawa tu, naweza kuishi maisha ya milele tu.
But he's actually very gentle with us.
Lakini haitakuwa hivyo.
And he even gives us blessings in this life.
Isipokuwa tu Mungu aliweza kunibariki katika dunia hii.
But we should not be surprised if we suffer.
Lakini tunaposhikwa na matatizo, tusije kuhuzunika sana.
Because we are asked to pick up the cross of Jesus and follow a crucified man.
Kwa sababu tunatakiwa kufuata Yesu Kristo jinsi alivyokuwa na yeye anateswa hapo.
And so, as soon as Israel were baptized,
na tunapoenda kubatizwa,
once they went through the Red Sea,
tunapoingia kwenye bahari,
immediately they had problems in the wilderness.
Na mara moja tu nikiwa na matatizo,
immediately there was no water, there was nothing to eat, all these problems.
Najua kunakuwa na matatizo labda ya chakula, ya maji, lakini mimi sioni matatizo.
And so after your baptisms, you probably are going to have these kind of problems.
Na unapomaliza kubatizwa, yale matatizo usifikiri kwamba labda yameisha, yatakuwepo.
But we have to remember that God will never test us more than we are able to bear, but will make a way to escape.
Lakini usije kufikiria kwamba labda Mungu ndiye yuko na kujaribu.
And so we can never excuse ourselves for sinning.
Sisi wenyewe hatuwezi kujiombea msamaha sisi wenyewe.
Because God really loves us so much and he wants us to be in his kingdom.
Kwa sababu Mungu alitupenda sana, ndiyo maana alituahidi kutupatia ufalme.
He doesn't just say, well, I don't care, it's up to you. He's very passionate about us because Jesus died for us.
Sio kwamba labda kwa vile alitupenda tu kusema kwamba mimi nitawachunga, lakini aliweza kutoa mwanawe Yesu Kristo akafa kwa ajili yetu.
So he wants you to be saved.
Alichokuwa anataka, alikuwa anataka wewe uweze kuokolewa.
And we will be.
Na hiyo itakuja kuwa.
And so if we really believe that we are going to live forever together.
Na kama sisi wote tunaamini kwamba tutaenda kuishi maisha ya milele sisi wote.
This changes the nature of our relationships in this life.
Na hii itakuja kubadili maisha yetu ambayo yatakuja kuwa ya milele.
So if we're going to live together forever,
na kama tutakuja kuishi sisi wote kwa pamoja,
we will want to be together in this life.
Na katika maisha haya tunatakiwa kuwa pamoja.
And we will forgive each other.
Na tunatakiwa kusameheana mmoja kwa mwingine.
And we will find the strength to forgive because we know that we have been forgiven.
Tunatakiwa kusaidiana kwa sababu tunajua kwamba kusameheana, kila mtu lazima anakuwa anakosea mwingine, kwa hiyo tusameheane.
So then we will be saved and we will live forever.
Kwa hiyo tutakuja kuokolewa na tutaishi maisha ya milele na milele.
So let's just thank God for that.
Roger, sasa tunaenda kueleza Mungu kwa kitu kama hiki.
Our Father in heaven.
Mungu Baba uliye mbinguni.
In the name of Jesus, we thank you that you have given us this great hope of your kingdom.
Katika jina la Yesu nashukuru kwamba wewe uliweza kutuahidi ufalme.
And we pray that it might be true for every single one of us.
Tunajua kwamba hii ni kweli na itakuwa kati yetu.
That the blood of Jesus will not be for nothing for us.
Katika damu ya Yesu tunajua kwamba sisi hatuko kitu.
Help us, Father, then to be filled with joy and with peace, knowing our future.
Tunaomba utusaidie kuweza kujawa na utukufu na furaha.
Knowing that because Jesus lives, we also shall live with him.
Kama vile Yesu yuko hai na sisi tuna imani kwamba tutakuwa hai pamoja naye.
So help us, Father, to go on our way rejoicing.
So Baba, tunakuomba uweze kutusaidia tuweze kumaliza hii safari yetu.
We pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu. Amen.
Amen.